Tapelo tsa hao dimpulukile ha yo mantsu ya lekaneng akareng ka lebo mama sora tang mama luna le sana le nako ba mang ba bua le mabi a tutsin tu sna Sengiyahluleka imfundiso yakho siyafuneka le rato la hawo dithuto tsa hawo that's all I'll ever care bana ke leboha mama le lesonolo ba luna ba teng le mefoko long ya bona ba rateng Mama Luna Bana ke lebo mama It's a muri muri le bope mutu Ka setshwantsho sa rona When I was open Bana ke lebo mama It's a muri muri le bope mutu Ka setshwantsho sa rona